iqhelamba nomncane sifike thini
iqhelamba nomncane sifike thini
iqhelamba nomncane sifike thini
iqhelamba nomncane sifike thini
hey wemba Hey, we're
fine.
Hey, we're fine.
Hey, we're
fine.
Hey,
we're fine. Hey, we're fine. Hey, we're fine. Hey, we're fine. Nomncane sifike thini
iqhelamba nomncane sifike thini
hey wemfana hey wemfana ukhele
iqhelamba nomncane sifike thini
hey wemfana
Ngoba ubuthu umthande mina